umhlobo womdala nomncinci 88-106.
Bantwana bam emakhaya ngale ntsasa yanamhlanje. Namkelekile kunali ibali ixesha libali. Siyevuka lokuba uninzi lwenu lunazo izinto zokudlala. Esalibala nokulibala ngazo kodwa ke seke wacinga ukuba kwenzeka ntoni ngezinto zakho zokudlala ongasadlali ngazo. Umhlobo wethu ke uAmina unecebo. Phulaphula ke ngobulumko mhlawumbi ungenza into ngezinto zakho ezindala zokudlala owazilibalayo. Bantwana bam kwakunetha kwaye igalela ngamandla imvula. UAmina ke wayeziva elilolo edikiwe ngalo mini. Kwakungekho namnye ke bantwana bam kwizihlobo zakho weza ezokudlala kuye. Kwaye wonke umntu ngaphakathi ekhayeni lakhe wayexakekile. Kwakungekho mnandi ukuba ngoyena umncinci apha khaya ngalo mini. Amina ke wahlala ebhedini yakhe wema ngentloko yakhe wandula ke wafaka amaphiko akhe anomoya waqalisa ukudanisa abantwana bam. UAmina ke bantwana bam wajikeleza, wajikeleza, wade wanesiyezi. Wade wabuyela kwakhona ebhedini yakhe. Akho nto ke yancedayo, wayesadikiwe, esaziva eyedwa. Kodwa ke uAmina wasazaza abantwana bam izinto zakhe zokudlala. Uninzi lwazo ke zazitekwa phandle kuba kaloku babeza kwenza apho itheko labo. Kodwa ke akayifumane ketle yakhe yeti. Waphinda ke uAmina wakhangela kwibhokisi yezinto zakhe zokudlala. Kulapho ke bantwana bam wafumana khona uWhatsApp. Wayilibalekile ke, wamfumana ke ezantsi kwebhasikiti yezinto zokuthunga. Apho ke kulo bhokisi yezinto zakhe zokudlala uAmina waguqula uWhatsApp wamteka kakuhle ekhangela ubuso bakhe. Kodwa akazizanga bubone kaloku wayingenabo uWhatsApp ubuso. Sizana lukaWhatsApp lulibalekile, watsho uAmina. Ubume bakhe bantwana bam uWhatsApp kaloku babungqukuva, kodwa kwakungekho buso. Engenazandla, engenayo nemilenze, amaphiko engekho, umsila wawungekho. UAmina wanyanzela uWhatsApp phakathi kuka Eli kunye noDasi, wamteka phambi komvundla kunye nempuku, wayifumana ke iketile wagalela ke iti yakhe, kuba kaloku babeza kuba nepati bantwana bam. UEli ke bantwana bam, uDasi, umvundla naye umpuku, babephunga iti zabo, bangazigqiba kwangoko ngokunjalo naku Amina, kodwa yena uWhatsApp akazange ayenze loo nto. Yenze kanjani loo nto ngaphandle komlomo? Wabuza uAmina. Nanko uAmina bantwana bam ethatha uWhatsApp kunye nebhasikiti yokuthunga. Wabaleka ke yokukhangela umakhulu wakhe. Wabuza umakhulu. Yintoni le Amina? KuWhatsApp makhulu, watsho uAmina. UWhatsApp ufuna umlomo. Oh, kulungile, watsho umakhulu kaAmina. Kodwa kumele sikhawulezise, ndixakekile kwaye ndinezinto ezininzi zokwenza. Wamncede ke umakhulu Amina bantwana bam wathungela uWhatsApp umlomo, umlomo kaloku omhle ononcumo. Nanko uAmina ephinda ebuza kumakhulu, impumlo yona makhulu awuna undenzele? Wabuza uAmina kodwa ke wayesele engaphulaphulanga umakhulu wakhe. Wabaleka uAmina bantwana bam yokukhangela udade wabo phakathi uFozia. Hayi khawundixelele yintoni leyo? Wabuza uFozia bantwana bam, uWhatsApp, watsho uAmina. UWhatsApp wamdinga impumlo. Oh, watsho uFozia. Kodwa ke kumele sikhawulezise. Ndinezinto ezininzi kusamele ndizenze. Wamncede ke uAmina uFozia wathungela uWhatsApp impumlo bantwana bam. Impumlo entle ngongathi idike kancinci ijonge phezulu. Ubungenakumenzela ke amehlo uWhatsApp wam? Wabuza uAmina. Kodwa ke bantwana bam, uFozia wayethe unezinto ezininzi zokwenza, wayengasamamelanga uAmina. Wabaleka uAmina yokukhangela udade wabo mkhulu uShiren. Endleleni uAmina ke wabona utata wakhe. Yintoni leyo ngoku iphetheyo Amina? wabuza utata wakhe. Kwathi dada, watsho amina bantwana bam. Wathi dada, udinga amehlo. Oh, akhona endinawo umntanam. Watsho utata wakhe. Kodwa ke mntana wam, kuya kumela sikhawulezise, ndinomsebenzi omninzi ondilindileyo. Bathunga ke bantwana bam amina notata wakhe besenzela uWhatsApp amehlo amaqhosha amabini amehlo akhazimlayo amahle. Tata wam, ndiyacela umenzele nomsila uWhatsApp. Watsho amina bantwana bam. Hayi, andikwazi ke ukunceda apho, ndinento ezininzi ekufanele ndizenze. Watsho utata wakhe. Amina ke bantwana bam waphinda wasendleleni yokukhangela ke udade wabo omkhulu uSharon. Yintoni ngoku? Watsho uSharon. Uyifumana phi le nto uyiphetheyo? Waqalisa ke abantwana bam uAmina ukumpalisela lonke ibali uSharon. Yho! Watsho uSharon. Ndandisaqalisa ukuyenza ukuze ndinike wena xa uzelwe, kodwa ke yalahleka ndayazi apho ndiyibeke khona phambi kokuba ke ndiyigqibe ukuyenza. UAmina ke abantwana bam wanikezela uWhatsApp kuSharon. Oh, nkosi yam! Watsho uSharon. Ayisentle. Ingaba sele inayo igama? Ewe, nguWhatsApp. Watsho uAmina. Kwaye uWhatsApp ufuna umsila. Amina ke kunye noSharon bantwana bam benzela uWhatsApp umsila. Umsila ke wona wawupitshoza. Wazo uAmina kunye noSharon bajonga kuWhatsApp, waze naye uWhatsApp wabancumela. Ucinga ntoni ngeenwele eziyephiyephu ezintle? Watsho uSharon. Kunye neendlebe ezintsolo ezingathi zolathile, kutsho uAmina ke bantwana bam. Kodwa ke mandikuxele Amina, kumele uhambe apha kuba kaloku ndinomsebenzi omninzi osandilindileyo. Amina ke bantwana bam wathatha uWhatsApp wabuyela emva kwegumbi lakhe lokulala. Waphinda ke wamnyanzela phakathi kuka Eli noDasi kanye phambi kukaMvundla noMpuku. Waqalisa ke ukwenza enye iti entsha ngeketile yakhe. Amina ke bantwana bam waphunga ikomityi enye yeti, ngokunjalo noEli noDasi, uMvundla ke kunye neMpuku, kodwa yena uWhatsApp waphunga zantathu kuba kaloku wayenxaniwe kakhulu kwaye wayelinde ixesha elide elindele loo ti babeyiphunga kuba kaloku mntanam wayengenawo umlomo wokuphunga xa abanye bephunga iti. Yiloo nto yabangela uba aphunge kakhulu. Sisifundo ke apha into yobana oonodoli bethu esinabo, iimoto zethu esinazo, masingazilahli bantwana bam, sizigcine. Mhlawumbi bakhona kaloku abanye abantwana bazawubakhona emakhaya okanye abahluphekileyo, sibanike kaloku izinto zethu ezindala zokudlala. Lesipheleni sethu sebali lethu lanamhlanje unali ibali. Kodwa ke akunyanzelekanga ukuba ulindele ukumamela amabali enali ibali kunomathotholo kuphela. Unako lokhu ukufunda amabali naxesha liphi na ufuna. Ukuba ke ufuna amabali amaninzi okufundela umntwana wakho okanye bazifundele, ndwendela unalibali.mobi kwimfonomfono yakho ephathwayo. Uya kuzifumanela ke amabali amaninzi ngokolwimi ezahlukeneyo simahla. Ungazifumana ke nezishwankathelo zenali ibali namabali kunye neenkqubo ezinomdla rhoqo kwezi ndawo zilandelayo. NgoLwezibini kwiphepha iDispatch laseMpuma Koloni, kanti ngoLwezithathu kwiphepha iThe Times laKwaZulu Natal eGauteng naseNtshona Kapa, ngoLwezine kwiphepha laseBhaya bathi yiHerald. Masiphinde sibane kwakhona ke kwixesha elizayo. Nisale kamnandi.